ifa imidla yakhe mifutshane izele zingathatha uyinyanyambu abune kanjalo akuphilwa ngona bhakathi izalamane zawo zinishile ngenxa awuyema nabazana nam bandilibele ngenxa yemfundiso
Yes, Oyithandayo wena ungayenzi beyimini embi
uthi iyeza iyeza
uthi iyeza
nakuwe yema uthi iyeza iyeza mani imini yalotho nakuwe
hey
uzaye bambi lotho nawe Now we, to Zabu, Bamba Nyani, Yaman, Nawe, Nawe.
Yeah.